Yahaya sura sappo e didi, aya go'o, yaki jowetati. Yesu moitanama nebbam to Betani. Balde jawe go'o, ko humta sakkin ki wada. Yesu wari Betani, to li ajaru jodoto, mo umminno daga maide. Tondum jongani Yesu hirande. Marta wani geduto nyamdundun. Li ajaru bo, o goto nder jodi be nyamda Yesu. Maryama hocci jolloyel nebbam urojam. Dam dum wadiri nardi, godu dam chede, o waili dam do kweida Yesu, o moitiri dam gasa hore mako. Urongon hewi urungol nebbam dam. Amaya huda iskarioti, goto nder tokkube mo, kokkitirai domo, wii. Gam dume dun sorai nebbam dam, dum hokka bengalana chede den. Chede majam, keutai chede de dum yobata kuo hitande go'o. O wi unon, nagam emo wanniti e bengalana. Amma gam o gujjo. Kan ko woni desowo cede mabbe, o bo wowi ittuki cede den e mo hutira gam hore mako. Yesu wi'i, alu debbo o resudam gam nyalde de uwetemi. Ko nde on gondi e bengalana nder modon, amma min charel e wara ngel alaimi on. Nder ayaja de janguden to gada, en nani no ardi be dina yawdan ko en. Kabiri warki annabi Isa. Hama e bembia, komo e anduda to owoni, o andinabe gambe nangwa mo bimbaramo. En bonani, yimpe dutbe, e tapita yiki annabi Isa gambe nana e kitinol mako, bebongi afi kaitini dungum o wadata. En nani, no yimpe shendori gebe didi do annabi Isa. Konde e yebrebo, e wodi dalila mudum. Gam taputuki annabi Isa. E wodi yebre farisanko en, e ardi be dina yahudanko en, tapitaype annabi Isa gam bembaramo. Den, yimpe tutpebo, e tapita yiki annabi Isa gam benana ekitinol mako, bebongia kuja kaitini de e wuhuata. Bandirawo am anna naito hande, nderende yebre ngonta. Ander yebre farisanko en, e ardi be dina yahudanko en, bengita nanki habaru annabi Isa e dapitaype warkimo. Kobo anderi yebre yimpe utpe. Ka upe yuki annabi Isa e nanki ekitinol mako. Ayaje den jangu den do'o. E nani. Annabi Isa e dowla wal mutum. Yaki humto sakkin kinder Urishalima. Se o yali gariri Betani. O jippi wuro li ajaru e Marta e Mariama gam sumpo. Benjapimo botum. Be gaddani be nyamdu, be kirti don. Maryama bo woni geduɗo nyamdu ndun. Li ajaru mo annabi Isa ummini diga maide. E mo nder yimɓe joddiɓe annabi Isa e be nyama nyamdu. Lallai ɗum sumpo welgo e fi kaiɗini ɗum. Raali ajaru umminaɗo diga maide e joɗi hakkunde maɓɓe e nyama nyamdu. Bandirawo am, nonanta to a wonduno e mabbe. Fi kaidini dum, ayi a rali ajaru, umminado diga maide gada balde nai e mo uwa. E jodi hakkunde modon on nyamda nyamdu. Lalle pernde maada hewai e haidinki. Gam wala ko nyumata, se teddungal alla e paude mudum. Aya tati, Maryama hocci jolloyel. Nebbam urojam, godudam chede so say, o wailidam do kweide annabi Isa, den o moitiridam gasa hore mako. Do, Maryama e holla yettore mudum, e seyo mudum doko annabi Isa wadanibe. Marta, hokkibe nyamdu be nyami, li ajarbo e jodi e annabi Isa e be nyamda nyamdu. Den, Maryama hoccoy jolloyel ngel nebbam urojam. O wari o wailidam do kweide annabi Isa o moitiridam gasa hore mako. Gam o holla yidde mako e yettore mako doko annabi Isa wadanibe. Aya nai yaki joy wii. Amaya huda iskarioti goto nder tokkube mo kokkitirai domo wii. Gam dume dun sorai nebban dam dun hokka bengalana chede den. Ko wadi o onniri nebban dam ni hi, Yahuda Iskariyoti goto nder tokkube annabi Isa kokkitirdomo nanayi beldum ko Maryama wadani annabi Isa e yiki mako lallere ko wonnere gam non emo wi'a aida dum sorunodam dum hokka be galana cede den edan ni edan wodi cede na sedda aya jowego o wi'i o wi'unon wato Yahuda Iskariyoti wi'unon naagam emo wannidi e be galana amma gam o gujjo do'o e holla en Yahuda e yidno dum sora nebban dam naagam walluki be galana amma gam o heba cede gam kan ko woni desanobe cede o bo wowi hoccuki cede den emo nyama be anda bandiraabe am yidde cede dum fi kalludum gam non se kakkilanen e yidde cede gam to dum yara en halkere bo Yahuda Iskariyoti kokkitirdo annabi Isa to juude wanywaybe mako gam yidde cede aya jowe didi yaki jowe tati Yesu wato annabi Isa wi Yahuda aludebbo o resudam gam nyalde de uwetemi ko nde on gondi e be galana nder modon amma min charel e wara ngel alaimi on Yahuda iya nebbandam Maryama moytani annabi Isa un wonnere amma do annabi Isa e tabbitinana Yahuda ko Maryama wadi na un wonnere amma o wadunon gam nyalde uwtimo gam non annabi Isa wi Yahuda ko nde on gondi e be galana on ballay be nde giddon fu amma min charel e wara gel alaimi on do hakkunde Maryama e Yahuda Iskariyoti ummoye buri holluki annabi Isa yidde nde gonga se ko wala Maryama gam fi urdum saman e darajato mako o hokki dum annabi Isa amma Yahuda Iskariyoti e yi'a ko Maryama wadani annabi Isa un wonnere bandiraabe am enen tokkube annabi Isa sey linciten berde meden ko berde meden e heewi yidde nde gonga do annabi Isa bo Maryama ko bo berde meden e heewi ganyandi do annabi Isa bo Yahuda Iskariyoti ko en tokki annabi Isa e gonga ko bo en tokki mo tan e honduko bo Yahuda Iskariyoti sey linciten berde meden to en tokki mo tan e honduko bo Yahuda Iskariyoti dum don dum nafata en non bo hisnata en gam non sey tokkoden annabi Isa e gonga diga der berde meden bo Maryama to alen yidde cede ko fi duniyaru halka en bo Yahuda Iskariyoti jomirawo walla en tokkoden annabi Isa e gonga na e honduko tan amin.